studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira be de be studio tamani odo sa sakiko modo Ousmane Diko alanton kabaruji gondido de juudi men zone la presse le bamako nou jire wonane to ko gi jande to dañi ko yaari yeso de golle kawral de erangal tagal puddo de ono golleji lugadaade yontere jappen de gawato jippingo laamu ja hakkundeji diidu fuddi talataare de le jodagol hono hore de assemblée régionale gawo kidalo e wi gouverneur région o tagal jodagol hono hore de assemblée région o ana heddi puddo de hono golleji makkudi e wartugol laamuji le région o tagal joingol hono laamuji hakkundeji puddudi kenya kidalto hono gube yogaje ka jabanaadi dum de region gawo tumbutu faa arde batte wadde hettinede sera walde maunda hala nana en ana sullani hono ko yimbe gondi e habdu le wuddu leedi meden hore mudun dardi laamu koobe be imondare faddu sela ko yaawi yodi gondi sembe kabaruji dum en jogoni am bismillah madon e do studio tamani hore jo laamu hakkundeji kidal joinama do salli o kenya holitinde o laminama yambere mudum wadi yeso no ministre lamorde leydi meden kany horebe gube bande kaborde de fawarde e hedube e derontinangal nenangol joingol do salli o jodike hen gol horebe lamuji jokkitito hen horebe lamuji hakkundeji di to menaka to gawo tumbutu fawarde e tawdini keddena Ousmane Nyali Buli
Hassan Ag Fagaga jode ke kenya ka do salli o kanko wonno horejo assemblée region kidal yaabe hewbe kawri e joddugol makko hono kejjaado horeju leydi men di horebe sema kanye hejjaabe leydi godde joddugol makko bantinama le balde jabbinode batte luttindiral hakkunde gouvernement o kanye sema nenno o jode ke joni hollitama ko hani hunjande hore arande yo fa gollide kewde nafoji himbe sanne de puddita golle hono dogotoroji e cuudi lekkol kanye fa wuteji maire en di e di regional di kebe wadede le region kidal o tagal joddugol horeju lam hakkundejo kidal be menaka gaaw tumbutu kanye taw ni njottule yontere nde lugongoji puddama wadede yontere jabbine nde gaaw lam hakkundeji odu fuddama juinede nen dum an hollita golleji kaldal e kawral an gondi e wadede fa jam e dejere tewta noddo ronka o hebe le leydi mendi
e wi ke jada hala sema yambere lamingol hore ja assemblée région o latiru ke ne yirra non nen o holliti tiagal mudum yo tidalaji wartugo lamuji nafoji dun gollirde mudum fawarde e wadde woteji di de nokkudo heddi kanko ilada ag mohammed wonko haalde seku gajigo keddena mamadou sama seku
yambernde wadama no haniri teddangal ngal tottama ministre hakter lamu ak erlaft yimbe teddube hewbe no gonno ton ane mabbe kejaado lamu o ni mila wiide tiagal dum do gollirde de fuf na kani wartrede sifa gollirde mawde kuncanojo hore tiolaji di budi fuf e kasintina kertade e tawedun golloobe mbawbe dranade wifagol do njongitibe e limdigol yimbe le bangal landiral woteji wakat jun o kay gubal sima je watande hakkille du ingol lam hakkundejo o denno e ngal hani dun darnade kala ko hasindena budi fuf kabaru denago yalla be do yimbe le lam hakkundejo be nam baba gollude no haniri
tiagal joɗagol hooreji laamu hakkundeji kidal yo gouverneur keso o warta ɓande golle muɗum alkamisare nde e wi keƴaɗo leydi ndi yo ko warata ko golle muɗum kasen yo laatagol hono golle lugadade kidal to kañu e wirfagol hono laamuji nafoji de région o kanko Sidi Mamed Ag Ishrach gouverneur kidal wonko haalde Sekou Gadjigo keɗena Mamadou Sama Sekou
l'installation de l'autorité de Kidal
juɗingol laamu kidal o waɗama no fewiri tiɗala fuf min jaali hen garuɓe haruɗen ɓe fuf iwi kidal yaade to gawatum golle hande dawrede caggal ɗum juɗingol gouverneur o ñande alkamsara nde woni kabaru hundugol e fuɗugol golleji ɗi ndenno caggal ɗum fuf ana hani laamu koɓe ɓe gaɗa batu mabɓe arandejo e dawde heƴo golle mabɓe mine miila wiide golloɓe furbaɓe e kañe gouverneur o kani sembinde golle mabɓe o minen e guɓe kaptoje ɗe na wondi e kaldal minno golloɓe gouverneur aɓe ɗum piyan dabare wirfagol gollirɗe laamu ɗe min kuncanano hoore juɗingol gollirɗe ɓurɗe fuf hasindinede juɗingol makko kidal hani fuɗɗirede ne huyi sanne hollitinde on wiide ɓeytako o wattumo laamu o juinte nde kanko kalfinaɗo laamu o Hassane Fagaga e hoore muɗum ngabbini desawal leydi Mali ndi ilin hollitan nafaka yambere nde ndenno jaam jaam ɗum hani dawrede so gonga haale yirwere na wondi heɓede seeɗa seeɗa
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde ɓe mala me Facebook na Twitter ɗo studio tamani dendangal gube CMFPR ana wonno kenye yeso sudu assemblée région gawo horebe CMFPR 2b ndardi kasendu kanyo fawarde sukabe gawo fu ndarti hono juudemu e ngade nanne hono e golleji jengi gol kawrangal be kollitino metti mabbe batte hono cialata du ila jomfaabe keba ko be jidi dun kanko Ishaka Abba Kantao hore CMFPR 2 wonka de Ousmane Nyaale Bouli keddana Mamadou Samaseku.
Kabar odo wonno do woni honono kenyenni wala kaldal fuf pudungal wala fuf dun kulati miden do assemblée région o miden dunti miden gundi nantude nototo do fandera nokku o wala fuf ko hawra e do mun tafu illa joni famin ke bakawral bindangal ngallami be mobbe ko hanago horobe region o kana faato kejado kana ke lidindi o dum woni ko min dunti kenyen yumi noga e jongonno beto o en kibi chapantato wobbe ana lawlu warde kikida ko so kawral heba ka tan men tabata ko iwde do
tumbutudu hono wambe le gube CMFPR be nangi hono gollide region Kidal o nena dun conseil regional Kidal o be biidu be jabaado hono jojjingo laamu jakkundeji chartado nyande tati lewru marsundu be bajimbini kana be tawe ele jengugo golle kawrangal basiji gaddu masana le wuddu leedi meden kany e wayde denagu dengido le saha leedi meden di ana e ko sullini so hubbi hore wadde mawde halanane en hore mudum jidi hono jididu e yottinobe kabaruji kenya do kabar mudun be ndarde hono laamu immo daro fa ko wodi ko sala e wi allah toure hore jo wadde mawde halanane en hono hejabe mudun jahanton ko warta kede ko hali le ko haldi alusen abature
bete hande min kawri conseil national de la société civile do hollitidde hande kay leydi meden di yingi ki sanne di yingi do hudum leydi ana wondi e warondirde wana fono rebellion tan wana fono jihadiste en tan joni kay ci e gondi e warondirde ko wadi ba kemasina ko don politique gita ami sanne min bi al wajibi min kolli tanka dum moddana leydi meden di dum waddan bone e pecci leydi meden di donc wajibi immoto mi kollitaka ko wana ko weli min dum wadi sobe declaration o mi biidu min darata ko dum tan holude tanka dum welay min na holude sembe o ana hani fa hande beydude e golle mudum sella ren keba hebde jam wajibi min jahan gawo min jaha segu min jaha min pamana no kulle de gorri so min garti min kollita malien en fu ko hani wadede ko min kollita malien en fu ko watte ko enen fu gadden
Yambere cinema e télé Afrique ana wonda Ouagadougou Mali ana hen heedi cinemaaji juutudi hono di haani hollude noddirto do wulo nana e wi hono moddindo do cinema dun kanko Dawda Koulibaly wattu wari ko hakkilaaji yimbe e taguji en fu mbaydito kejadama Issa Faka Bassi ko to Ouagadougou to haldi e makko kede Mamadou Samaseku
il faut apprendre à traiter les sujets
an hani nodo wadana hore mudun sifa golleji yoga er ko ka in wana fe kabaru kiloji drog kayo hakke tonduji joyma jagon drog lolirdo ko ka in idi mbara milioji kewdi karisi euro denno kala nokku do dido sifaji ngadi wajibi jota mudun iminan basi wana fe der lido mal do tan dum woni so en jewi nokkuji hono leede Mexique Colombie ma Italie kala wattu mo gube bondrebe lolirde mafia ngari nokku tan tajoron imigul basi on don ko holita der cinema o yo kabaru rabudo sahal ofuf ka berde mudum yo bamako woni huwani sanne wargol film o der kawrtal facebook ngal yela am kay yo bibbe leedi malini fuf kunjana dun hore bin jewta do kabar mudum be dawra dun weltere wade kambar ho dum e bondum ngam cinema
faire changer les choses j'ai fait ce film pour ça
Union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden kebe famta ana bado golloobe ngeyal chapannay wondube ile kento kayto e andande sareji imwa tongidi do golle ngeyal de jande faabato beedo faamande sareji imwa di faabe kebanno be nabere yeso golleji ngeyal mabbe nanno yodum jande balde tati ne chambre des métiers kanyu e faaba muya conseil régional kanyu coopération allemande fu ndarodi ona yambinaabe fina tawa e laamibe kominaaji e region tatabo chapande jeegom anan gondi ila kenye e golleji projet fina tawa sirabo yo acte 7 e gollidibe mudon darani galdo kawrital batten mudon yo wadde fa maire ens nanna ele hono jata yirwereji e kebal kabaruji fina tawa yalla kominaaji didu ana jaara yeso ana buri milioji chapande nay gadaade le maadi janginirde hono kur hurmitane du nyande altinere jappinde de tuna les régions segu o yo ONG Mali Wilf hokki jawdi mudun kilasiji tati golirde do ardo o fawarde en danki do suka be pijata fu ana e madindi yo do kaddo de dido kabaruji kedde hedal faande yotere mala yeso yen tawde jang.